media.com.
Kuwa unaro bila kitu basi kinyago, pesa sabuni ya ro, sina bifu kwako kinabo, na isi unanipa mawenge na fosi niziruke senyenge, alafu nishapaka mundende nacho waza uje twende. Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi wamesha data. Put money on the table, mapenzi ya sasa, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi wamesha data. Asa give me one more night,
one more night.
Give me one more,
one more night.
Baby one more night,
one more night.
Give me one more,
one more night.
Asa give me one more night,
one more night.
One more night,
one more night.
Baby give me one more night,
one more night.
Jinago, alafu kichwa kinauma panado, michezo ya nanado, mara piga mara finya Ronaldo, nasiki pigwa parapanda baby,
karibio,
kiso sauti kwa kitanda baby,
karibio,
putimani on the table, ndo mapenzi ya sasa, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi walisha data.
Putimani on the table, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi walisha data.
Yeah.